Hey, 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 you're listening to your homegirl, DJ V.
Lakini unanijali mbali na
In the mix with DJ B.
Manji ya moto, walile na gaza mani Pili tumetoka mbali, omaratizo changa moto Tuvisa visa furani Otatu kidonda chako kwangu maradhi Matu sonone kapo kwangu simanzi Tatu kidonda chako kwangu maradhi Oyani sonone kapo kwangu simanzi Kwa mahaba ulonipa Nimenongewa Vurugu patashika ai, Punguza kidogo Na mengine kadhalika Toto suna nielewa Apo apo liposhika Ukiongeza kidogo Mimuinza kota unia
You are number one My sweetie, sweetie
number one.
My baby, oh
You are number one
My darling
number one.
Roho yangu mama
number one.
My sweetie, sweetie
number one.
My baby, oh
Dundo.com.